longany farafaraitika hetriny alonga edao di manao atsiny ey manao atsy malitsy manady anao maro aloharanyaony takla mago anao sadogana ololo kolis satrano gol
Mesani, bolonge kongo sepa. Mesani, bolonge kongo sepa. Mesani, bolonge changa sepa. Mesani, bolonge ragi sepa. Mesani, bolonge chwaka sepa. Mesani, bolonge kongo sepa. Mesani, bolonge kongo sepa.
Ananya kwarjo bilo.
Chorsani, bolonge chode sepa. Chorsani, bolonge chode sepa. Chorsani, bolonge chode sepa. Chorsani, bolonge chode sepa.
Watch lagi. Sungo se chorsani, bolonge yungicho. Namera, adieri.
Sungo se chorsani, bolonge yungicho. Namera. Tesani polonge tero osepa
wapia peleka
Tesani polonge tero osepa
apeleka
Tesani polonge tero osepa Tesani polonge tero osepa Tim ngima mori kapori ngima wampinkai
Nato kikichiki ngima ni
Tim ngima mori kapori ngima wampinkai Gimme more, you can put in your mouth, one pink eye.
Wechika.
Gimme more, you can put in your mouth, one pink eye.
You're my doddy, you're doddy.
Gimme more, you can put in your mouth, oh, sepa. Gimme that bitchel, I'm gonna give my oh, sepa. Gimme that bitchel, I'm gonna give my oh, sepa. Give me that chill, I'm gonna give my oh, sepa.
Yes, we are part of you, did.
Give money, don't get no, no. Give money, don't get no no. Oh well, give money, don't get on get. Oh well, give money, don't get no no. Just solo. Give money, don't get no no.
Kata mumaliki.
Give money, don't get no no.
Just solo, ne dog ne lo.
Give money, don't get no no. Hey. Give me chalo boke no no.
Oboke we tuo
Gimme chalo boke no no Te solo Gimme chalo ya monge
Kawa kwela Futo mani fufu
Gimme chalo ya monge
Wapya mati serikal
Gimme chalo ya monge Ogwela
Aslep nyara wendo
Gimme chalo ya monge Te solo
Ogisa
Tim gima mori kapani gima Wangpin kai
Wapila uja
Tim gima mori kapori gima wang pin kai.
Tony kolwa.
Tim gima mori kapori gima wang pin kai.
Oji.
Tim gima mori kapori gima wang pin kai.
Teddy mayor.
Kakong ama mori madi sipai. Kakong ama mori madi sipai. Kakong ama mori madi ogwela. Kachode ama mori chodi. Osepai Kakonga mamori madi Ogwela
Nando chupa
Kachode mamori chodi Osepai Kachero mamori chere Kupone gima
Nato kikichiki
Kachero mamori chere Kupone gima
Chima lagi pachi
Gimme rakdi chel Ongero gima osepai Gimme rakdi chel Ongero gima osepai Give my daddy chill, I'm gonna give my house a pie. Give money, don't get on no. Give money, don't get on no. Oh, well, give money, don't get on the. Yes, solo. Give money, don't get on the. Oh, well, give my chalo boke no no.
Yeah,
give my chalo boke no no. Yes, solo. Gimme chalo ya monge Ogwela
Chuchu
Salimia Solomon katito kwa fire
Ay
Wapi chafu jakajulu Wapi nikita love nyakano Salimia slim ya la wendo. Hele kele kele kele. Ayaye, ayaye, ogwela. Ayaye, ayaye, yesolo yaye. They don't think it's a tingi, sa tingi, sa tingi, sa tingi, sa tingi, sa tingi, sa ay. Salimia, Wolfie B. Mesani, pologe kongo, osiepa. Mesani, pologe kongo, osiepa. Mesani, pologe changa, osiepa. Mesani, pologe waragi, osiepa. Mesani, pologe choka, osiepa. Mesani, pologe kongo, osiepa. Ulolo. Mesani, pologe kongo, osiepa.
Ano nga mulok, chupana.
Chopsani, pologe chode, osiepa. Chosani, pologe chode, osiepa. Chosani, pologe chode, osiepa. Chosani, pologe chode, osiepa.
Sungo seto sani, pologe jungicho, nyamera.
Sungo seto sani, pologe jungicho, nyamera.
Winyigi.
Tesani, pologe tero, osiepa.
Apeleka, peleka.
Tesani, pologe tero, osiepa. Tesani, pologe tero, osiepa. Tesani, pologe tero, osiepa. Timgi mamori kapoli gima wong pinkai. 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 Timgi mamori kapoli gima usepa. Timgi mamori kapoli gima. Timgi mamori kapoli gima. Pinyiru gimare,
ikia gima kiyen.
Pinyiru gimare,
kero matindo chao.
Pinyiru gimare, uololo. Pinyiru gimare, abuela. Pinyiru gimare, yesolo. Pinyiru gimare. Oguela, tumbiro wita no no, tumbiro lala no no, tumbiro wita tupor kidoro, tumbiro wita tupor kidoro, tumbiro lala no no, tumbiro wita no no,
tumbe mahero,
tumbe mamora.
Chiemba tu mne mora
me mamora ay ay
wachwa de ngoma wachwa banjo
tu mne mamora ay ay salmia odialos
ay wachino kroma yawa
oki busolos ah kanyo 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 dongo
wabiro mayore yore
ay ay awela isolo. Koyu gironge dala wabiro mayore yore. Kachinongu dala wabiro
okbichano nu.
Ha? Manu fora forright gima mite magoloremo.
Ay!
Yaju kusiko mana brutimu ni gima racha. Brutimu ni gima racha ngani bungeya.
Ah!
Huuui!
Ay! Ay!
Wapidop kid manu ya kima lando. Salimia jakadera. Japoko almost nona amiso twango the twangs mwenyewe apiki de jaugana
ai ai ai
jakabunde nikaye chamra kapodingi ma to biroi chamra kapodingi ma to luro
wapizak opono
chamra kapodingi ma to biro
asacha swere
chamra kapodingi ma to biro. Chamra kapodingi ma ogwela matto bobo obon chamra kapodingi ma to biro chamra kapodingi ma to biro chamra kapodingi ma to luro
ai
chamra kapodingi ma
kanyo kanyo
ayaye
chubinyiri ayaye kachino dala
ay
wasnambira uno sano ayaye oguela ya solo oguela ya solo Give my money, oh yeah. Kawolo donga me, aya. Madi. Kawolo donga madi, aya. Mediki no wencha. Kawolo no kwanja, mitaro. Usipa. Kawolo pinya kabikoda. Kawolo no kwanja, mitaro. Usipa. Kawolo pibiro tinga, mitaro. Osepa meda kongo meda kawolo pibiro tinga ndaro osepa mane gima mora weura madi sane
ai
meda gino weura madi pelele weura badi sari
akosida
pelele weura madi andiwo osepa mage naga weura madi andiwo ikasina mango Weura madi sari
ay
Weura chwade glasani
ay
Weura chwade glasani Ogwela Weura chwade chupasani Kapodangima Weura chwade glasani Kapodangima Weura nyodo chupasani Kapodangima Weura nyodo chupasani
Waloke
Ay Kele kaki kele no Juju Shere Shere Kawono chamo himo sipna Shere Kawono chamo himo sipna Shere Kawono wapati usipna Shere Kawono wapati usipna Shere, kawolo nga chamo ngima Shere, kawolo nga pati usiepna 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 Shere, kawolo nga Anyulo Shere, kawolo nga pati usiepna Share, come on over, party, share, nice, oh, da, da.